They're caught winning a Pōti Māori. Two logos appear at the top of the page, the Electoral Commission Te Kaitiaki Take Kōwiri logo on the left, and the Kaia Tātou Te Mana, Our Choice as Mana logo on the right. Te kōwiri ngā Pōti Māori. Kōwiri a te rārangi Pōti e āngai ana kia koutou ko tō wānau. E ā te kōwiri ngā Pōti Māori. Ko te kōwiri ngā Pōti Māori, tēti i kōwiri ngā motu ake o te Māori ki Aotearoa nei. Ko ia nei te ara e kōwiri ai koe te rārangi Pōti e ia i ana. Ko te rārangi Māori, ko te rārangi Wānui rānei. Ka tōu tō kōwiri ngā rārangi i e nei nā. Te ro e Pōti, ei reira rā Pōti ai koe, ngā kaitono e kōwiri ngā māu. Ka pāngia pēngi e tō kōwiri ngā rārangi te nui o ngā tūru Māori me ngā tūru Wānui i te ware pāremata. Ka ore tō kōwiri ngā e pātu ki tō Pōti a rōpū. Ko tai ana ki te rārangi o ngā rōpū tōranga pū, ka wātia ki a koe ākua te rārangi e nu o nā koe. Te pānga o tō kōwiri ngā. Ka tōu tō kōwiri ngā Pōti i te roe Pōti ei reira rā Pōti ai koe. Hei tawira, mea nō ana koe ki roto rua, ā ka kōwiri koe i te rārangi Māori, ka Pōti koe i te roe Pōti o Waiariki. Ka nō ai MP mo tōu roe, te tangata he nui katoa ngā Pōti kariru ia ia i roto i te roe Pōti Māori o Waiariki. Ki te kōwiri koe i te rārangi Wānui, ka Pōti koe i te roe Pōti o roto rua. Ka nō ai MP mo tōu roe, te tangata e nui katoa ngā Pōti kariru ia ia i roto i te roe Pōti Wānui o roto rua. Me pēwe a te kōwiri. Kua re i ta kē koe, tiro ia tō kātū rārangi Pōti, waka au ia oki ki Vote Ira NZ. Waia rānei ki kore waru kore kore, toru ono, witu ono, rima ono. Me wakaaro oki koe, me e mea rānei kua tukua kē tia kia mātau, kua tō wā i tau i mera me tō nama waia kia pai ai tā mātau waka mō i atu kia koe. Kā re anō kia reita tia i nāenei. Ko wiri a tō rārangi Pōti i tēnei wā tonu oki. Kā e koe ki te reita aupurangi ki Vote Ira NZ, ki tō rai ana au tū wako Aotearoa, ki tō uru enua o Aotearoa, ki tō tuakiri Waimana Realme rānei. Wai utu kore mai ki kore waru kore kore, toru ono, utu ono, rima ono. Me te tono kia tuku atu kia koe ko tite i puka reita, mā te imera rānei, mā te pō i rānei. Kia oti rawa ia koe te puka te waka ki, tō ua te puka, tu ia te rā, ā, waka o kia mai kia mātau. Hei te wātura tahi ka reita koe, ka wakawiti rānei koe i tō rārangi Pōti, ka tuku atu mātau i te tehi reta, i te tehi i mera rānei, e waka u i o tai pitopito me tō kō uringa. E pātai au, waia mai, mā mātau koe e āwina. E āwea kō uri ai koe. Ki te ia ia koe ki te wakawiti rārangi Pōti i mui te Pōti tangamatu o tēnei tau, me wakawiti rawa koe i mui te weirua pō o te taite te ono o ākuata. Ka tū te Pōti tanga Wānui, rua mano rua te kai mā uno, a te ātarei te witu o noema. Tētai e koe te wakawiti rārangi Pōti i roto i te toru marama i mui te Pōti tanga. Ki te kore koe e kōwiri i mui i tau wara wakamutunga, ka no o tonu koe ki te rārangi Pōti e no o nā koe i tēnei wā, tai atu ki te wā a muri mai te Pōti tanga. Te iranga o tō kōwiri. Ko te kōwiri ngā Pōti Māori, tēti i a uatanga kōure o tō tātou manapuri. I roto i ngā tau rima te kau kua paawa ake, e mano ngā Māori i kōwiri ai tēti i rārangi Pōti. Nā tērā mai, nā te Pōti oki ngā Pōti tanga Wānui me ngā Pōti tanga Aroe, kua a uina rātau ki te tārai i tēnei wenua. I tēnei tau, kai a koe tonu tau a mana. Mā te pakatau i tō kōwiri ngā, ka mihi koe ki te tokomaha o ngai Māori i tūai i mui a koe. E mihi nui o ki tēnei ki ngā Māori ka wai atu i a koe i ngā tau e tūmai nei. E ara tēnei te mai maruke. E kaupapa ke e tēnei e pāna ki te tangata. Ki te rōpū rānau, ka tū e māngai mōu, mō tō wānau, mō tō apuri. Kōwiri a tēti i rārangi i tēnei rā. Me e mea kua rei ta kē koe, ā ka haure koe e kōwiri te ti i rānangi i mui te taite te ono āku ata, ka no o tonu koe ki te rānangi Pōti e no o nā koe, tainoa ki te wā amuri mai i te Pōtitanga. Me e mea pai ana kia koe ko te rānangi Pōti e no o nā koe, ka haure koe e mate ki te mahi, kua painoa, ka hua e takaroa. Rei ta tia i tēnei rā, tiruia rānei tō rānangi Pōti ki Vote Ira NZ, waia rānei ki kore waru kore kore, toru ono, witu ono, rima ono. E mana nui tō reo. Ko wiria tētihi rārangi pōti i tēnei rā, mōu, mō tō wānau, mō tō apuri te take. Āwina tia tō wānau ki te rehi taki te pōti. Me e mea kāri i tāia tiki tō wānau ki o hoa rānei ko titi i reta mo te kōwiringa pōti Māori, māu ke rātau e āwina ki te reita kia e tonu wai rātau ki te kōwiri i titi i rārangi. E pārongo anō. Ki te ia ia koe e tihi atu waka marama mo te kōwiringa pōti Māori, mo te reitanga rānei ki te pōti, toro mai ki Vote Ira NZ, waia mai ki kore waru kore kore, toru ono, witu ono, rima ono. Ka e oki koe ki te tono titi i kaima ino te kaitia ki take kōuri, ki te aere atu ki te kōruro ki a koutou koto apuri ki te pīrangi tia tērā. I mira atu ki SEP coordinators at elections.govt.nz. End of te kōuringa pō te Māori.